hot music on Sarat.
Lumbilila kuti sindiza peza sosometi Unatetsa pagulu nkundi wanongela nsumbiri Unatenga katundu wanga kukamunyanyala kwa friendi Kuti mudzi wonse udziwe mene ntumba mwanga muli Ndinkaenda zoli zoli masiku nkuma pita Usandifunse no mene ntima wanga ulili Chifuka na mvadi Kuti moyo wako unasinti Unakwidwa ndi chikwaya Somwe unkafuna zicha koma zonadi Kuti suku sangalala Anakuna miza Unakwatiwa mitala Ine ndinkaona ngati nambala yanga dunataia Sina ndipwete kamene iwe unapitira Ndina kusia kuti upite koma ntimo kuwa uwa Ndina dziwa ili ndidziko analibi samawa Koma usamandi uze kutiwe umandisoa Ndikadali mpawi ndisie ndipeze mpawi nzanga Chifuko na mvadi Kuti moyo wako unasintu Unakwidwa ndichikwaya Somwe unkafuna zicha koma zonadi Kuti suku sangalala Anakuna miza Unakwatiwa mitala Ndinalemba kalata Imene sina kupate Ndilindi kalata Imene suna welenge Kalata Yomwe nkangola nyumba Ndiwelenga kalata Ndiwerenga no kalata Letters I never sent Letters I never sent Letters I never sent To you
Download music on Sarat